Spud Tiger na Spazo Baby.
BBK Records.
Mawingu yanazama na kuinuka, utazani shamba lenye matuta, na mkana tazama na jikunguta. Maumivu, maanga iko yote ya kutafuta, usiku na mchana minateseka, ninachokipata minaridhika. Maumivu,
niko tayari kufa kishuja, ila nyuma yangu watakula nini? Kila kukicha ni mabara, shida tumeambiwa sisi maskini. Je, niko tayari kufa kishuja, ila nyuma yangu watakula nini? Kila kukicha ni mabara, shida tumeambiwa sisi maskini.
Minasubiri maajabu tu yatoke, mana jitiara zimegoma. Ni shida na tabu jamani, mana jitiara zimegoma. Minasubiri maajabu tu yatoke, mana jitiara zimegoma. Ni shida na tabu jamani, mana jitiara zimegoma. Shusha, shusha baba, minasubiri fungu langu. Shusha, shusha baba, even ilini zamu yangu. Shusha, shusha baba, minasubiri fungu langu. Shusha, shusha baba, even ilini zamu yangu.
Nishida tupu mtani, tunagombana sana na majilani. Tunakosa msosi maskani, onana. Yeah, 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 yeah. Nateseka ningali duniani, katika alakati za kutafuta. Nimeweka mari zangu lehani, onana. Oh yeah yeah yeah. Niko tayari kufa kishuja, ila nyuma yangu watakula nini? Kila kukicha ni mabara, shida tumeumbiwa sisi maskini. Je, nipo tayari kufa kishuja, ila nyuma yangu watakula nini? Kila kukicha ni mabara.
I say,
shusha, shusha baba, mina subiri fungu langu. Shusha, shusha baba, even ilini zamu yangu. Shusha, shusha baba, mina subiri fungu langu. Shusha, shusha baba, even ilini zamu yangu.